kanisa mujuba niroje mumbaraga zububasha bwe imisozi yosiza muhunga abagombe bazarimbuka abera twese tuzaguruka shuti yanje uzaburihe
Bazazuka
umbaraga zuka wera Iburasira zuba Iburinjira zuba
Umbaraga zaka nuka Tese tuza mbona Awafirie mu Yesu bazazuka
Umbaraga zuka wera Sebizashira numubabaru zabushize amarira azahana kurwa nitujeri wachumwijuru amazina azahamagarwa buri munu zabunesheze
Wazazuka
Umbaraga zuka wera Iburasira zuba Iburinjira zuba
Umbaraga zaka nuka Tese tuza mwona Abafirie mu Yesu wazazuka
Umbaraga zuka wera Mwabifasha ujezi waju Iburasira zuba, iburinjira zuba
Mwana zaka nuka tese tuza mwona Awafirie mu Yesu wazazuka
Umbaraga zuka wera Iburasira zuba, iburinjira zuba
Mwana zaka nuka tese tuza mwona Awafirie mu Yesu wazazuka
Umbaraga zuka wera
Subazazuka
Umbaraga zuka wera Iburasira zuba Iburinjira zuba
Umbaraga zaka nuka Tese tuza mwona
Awafirie
mu Yesu wazazuka
Umbaraga